napenda mdomo sana. Then my business ningi nangananga. Ati mara om na kulana. Na mimi niko grind, niko wax biashara. Ngwai ni daban, nikiba no disturbance. Kwa dashboard kuna handas. Nina look forward kuwa bablas. I'm live on the go and I convertible. Na ingia bank na madola converted. Smooth operator, mambo ya chati chati no. Beast from the east, usikatsia pino. Usinikatsia steam, usinikatsia steam. Katsia steam, usinikatsia. Minta kukatia simu kinikatsia steam. Kata simu sinikatsia. Usinikatsia steam, usinikatsia steam. Katsia steam, usinikatsia. Mina kukatia simu kinikatsia steam. Kata simu sinikatsia.
Yeah, it's a good day, usilete nooks here. No fit kwa sako litabidi womeka square. Hot temper neza fanyo trigger nuclear. Naona vila unanza kureact so na kuchore. Very fast kani mtiaji na reverse. Kama energy C plus basi yangu na deduct. Unakuwa kamba samu kisumbwa kasewe. Kani maji wanataka siwa bebe. Tuneza kula late, but I promise tutakula bado beba plate. Hivi na nusa aroma inafanya na meza mate. Unaleta usoro na unajujo kwa kamate.
Usini cut system, usini cut system. Cut system, usini cut
system. Minta kukatia simu kinikatia sim. Kata simu sinikatia.
Usini cut system, usini cut system. Cut system, usini cut system. Mina kukatia simu kinikatia steam. Kata simu sinikatia.